bango wedde mwamanyi ebigambo bikuwedde kolabika muliyo subira nti kale wayocha okwesiga Katonda olowooza bimaze okusala olaba kabanga kokibadde munga kekulungula naye Katonda yapima obudde mu bwennyini akuyambeera nze nzize nkubuulire Wenina wa manyi
awo kama kuyambira dala
bono wenyu na sukira
awo kama kuyambira dala awo kama kuyambira dala
kale uludewo kuchifuna kachobula muweta mwa ndabanga tonna bakuchatula nayo mutima gwajula omutwe bulirwa okuteeka ku piro ebirowoozo ekiva mu maziga sabya kutikkula kulabye ku ssanyu ofune emirembe gyo kati nzize nkuwulire njogera naawe osuloka aba ngamba kwe nguwedde mu amaanyi sembera wano Fizi tona basifuna Kabana bakubwa
Kama kuyambira dara
Wande chirwade chimaze banga
Awo Kama kuyambira dara Awo Kama kuyambira dara
Tusubira okulaba kunjuba Kale nga wadde subi lyazika Iritojera yerererere Kira maziga goga sangule Yayakatambala bambi tolira Mukama nakola ninobu kakafu Amanyie wawonya Ngala nirodie chanze chanze
Awo
Awo
Mukama kuyambira dara
Jogera na awa wedde mwesubi Sembera wano
Kama kuyambira dara
Muli mufumbo tona basala
Awo Kama kuyambira dara
Waluobi otasola na kwatula
Awo
Na henga biruma
Kama kuyambira dara
Kavi kusobede
Awo
Kavi kusobede
Kama kuyambira dara
Ngamba kwengo wede mwamanyi
Awo
Sukulu fizi tona bazifuna Kabana bakubwa
Kama kuyambira dara
Muli mufumbo tona basala
Awo
hey.